Before we pray,
Pambasthandaze.
I would like to read
the Pambasifunda, umprofetu Isaiah, chapter 12,
with its six verses.
Miko yake esemithandathu. Tikela sikumele ngenyawo. Isaiah, chapter 12.
And in that day,
uyakuthi wena ngalomini,
O Lord,
ndiyabulela kuwe, Yehova, ngokuba ubundiqumbele waza wabuya umsindo wakho wandithuthuzela wena.
Behold,
uyabona
God is my salvation.
UThixo ukukusindiswa kwam, ndikholosile ndinkwantyi, ngokuba iqhayiya lam nengoma yam nguyehova obuye waba lusindiso lwam. Ngoko ke niyakukha amanzi ninemihlali emthonjeni yosindiso. Nithi ngaloo mini bulelani kuyehova, nqulani igama lakhe, zaziseni ezizweni izenzo zakhe, izenzo zakhe ezincamisayo.
Sing unto the Lord, for he has done excellent things.
Likhankanyeni igama lakhe ukuba liyingqonde, mbetheleni uhathi uYehova ukuba enze ngobungangamsha, makwazeke oko ehlabathini lonke. Tsholoza umemelele wena mmi waseZiyoni ngokuba mkhulu phakathi kwakho oyingcwele kaSirayeli.
Let us pray.
Masithandazeni.
Lord our God,
Nkosi Thixo wethu,
humbly bowed,
sizithobile
phambi,
siza ngako konke, siza ngako konke ebungcweleni bakho ebukhoneni bakho obungcwele. Sizokudumisa, sizozukisa ngenxa yoko othe wasenzela kona. Nkosi ethandekayo, awekho amazwi okucacisa okanye okubonakalisa. Usithandile, wasitsalela kuwe, ulikazulile ukhuselo, usilungisele indlela yokuba singene kuyona ngcwele indawo ukuze sibe nobudlelane nawe. Thixo othembekileyo, ngumthandazo wethu, sinike okunxanelwa lonxumelelwano nobudlelwane nawe ngawo umoya
oyingcwele.
Susa ebomini bethu, iintliziyo zethu, iingcinga zethu, yonke into ephazamisayo, yonke into ema endleleni, yonke into engakholisiyo kakuhle kuwe, nokuba ingayintoni, yisusa. Igazi lemvana malisithethele ngoku, hayi kuphela ukusithethela kodwa ukusihlamba kuwo konke, kulo lonke ityala. Nkosi ethandekayo, ngumbingeleli omkhulu ngokomyalelo kaMelikizedeke naphakade. Akuyi kubakho.
Oh,
Thixo othandekayo, intliziyo yam ihlukunyiswe ukuba mayikubulele, ukuba mayikungqule, ukuba mayidumise igama. Masithi namhlanje ebukhoneni bakho, sondele kwiindlela zosindiso zakho, sinike wena uzuko njengoba sele sicolile. Qula lenceba, mithombo yothando. Oh Thixo othembekileyo, yiba khona ngoku. Nkosi thande
grand grace
zisa ubabalo
ukuze
singathi nje sithandaze egumbini kodwa ukuze imithandazo yethu ifikelele kwitrone yobabalo lakho ukuze sithethe ngokungqalileyo nawe nawe nathi siyakholwa ukuba sifumane ubabalo phambi kwakho.
You know our longing.
Uyalwazi ungxano lwethu uba senze intando yakho othi eso sisizathu sokuba sibe lapha. Thetha nathi ngoku ngelizwi lakho. Ngokunjalo siyacela ukuba kube khona into yomntu wonke kweli lizwi lokuvuselela. Thuthuzela abo badandathekileyo. Buyisela abalahlekileyo, philisa abakhulayo. Siyathandaza okukhethekileyo ngodadewethu Kaufman osesibhedlele. Nkosi ethandekayo, wena Thixo wenceba yonke nemfefe, sondela
kuyo
noxa kumele ahambe olu hambo ukuze aluhambe evuya ukuze anga khathazeki adandatheke. Kodwa siyazi wena Thixo ukuba okukonakalayo kuzawufikela esipheleni, zonke inyembezi bonke ubunzima buzawuphela. Kodwa sicela wena intando ube naye ngokukhethekileyo ngoku kweli thuba.
And touch her.
Umchukumise.
Bless her.
Umsikelele.
Bless us all.
Sikelele sonke.
And all those.
Bonke abo.
Who have commended themselves.
Baziyaleleyo.
In a special way.
Bayaleleyo ukuba bathandazelwe ngendlela ekhethekileyo Nkosi ethandekayo. Ngoku sithi ngesazelo esihle sibeka nomhlangano phansi kokugqunywa ligazi lemvana.
Of the Holy Spirit.
Ulele ngokukokelwa ngomoya oyingcwele. Kuwe Thixo namandla onke uzuko nembeko indumiso nokubongwa naphakade ngegama likaYesu Kristu. Amen. Ningachopha phansi.
We are very grateful to God.
Siyavuya kakhulu kuThixo.
For every opportunity we have
ngayo lonke ithuba esilifumana
to be here together
kuba sibe lapha sonke
under the sound of the precious word
phansi kokuvakala kwelizwi elihle
that has been revealed
esele lityhili
and entrusted to us
saze sathembela kulo.
I would like to pass on
ngithanda udlulisa
a special request to all of you
kunonke
in this meeting today
kulo mhlangano namhlanje
to ask, to supplicate, to pray,
sizinikele uba sithandaze
uba
yonke into yanga ingahamba ngokwentando kaThixo.
I do not know whether all of you like me,
ukuba nonke njengoba
all of us together,
ukuba sonke sisonke siyazi
of the responsibility,
siyazi nangenxaxheba
that has been given to us
esinikiweyo
and entrusted to us by God.
Yaze yakwathenjelwa ukuthi
nguThixo
oko sisitshilelo esingcwalisekileyo
and sending
nokuthuma abakhonzi bakhe nabaprofethi
having received a message
amkele umyalezo
that others cannot have
eso abanye bangenokubanaso ukuba abamkeli oko uThixo akuthumileyo kubo kuphela abo abakwamkelayo oko ngabo abakwamkelayo oko uThixo abathunywe nguThixo banalo ithuba lokuba bathamle kwinto uThixo
ayenzayo
ngokuqinisekileyo ukuthi sonke inxaxheba
ikulo
inxaxheba yokuba ngelinye ixesha nandikwazi uyithwala iba nzima kakhulu kum
in connection with this responsibility. And it is to serve what I write.
Google
to not only initiate a reformation, but to bring it to a conclusion among all those who will impart in the consummation of the Church of Jesus Christ.
It's
not a matter that moves me personally, but only the core of the divine plan of salvation that is now taking its course and reaching its consummation. I have 157 A4 pages in front of me.
The number paper 157
A4 for the new book. Not only dynamics, but many a dynamite can be found here in this manuscript. And it may probably be a great reckoning. And God willing, another book will follow if I live. And the Lord gives grace to it. But today, it is especially important to me that you remember me in your prayers in this regard. And I don't just want to write. I want to write in the will of God. I do not only want to speak. I want to pass on what God has spoken. I don't want to just do something. I want to do what God wants done. Let us stand up.
Asimin.
Lord.
Goes.
Almighty God. In whose service we stand.
To whom
we belong. Who has called us. Who has chosen.
Usibizileyo
bazo
wasenyula wasiyalela.
Here we are
silapha ngoku
before you
phambi kwakho
in the name of Jesus Christ of
Nazareth.
We want not only to have done something,
asifuni nje ukuba
senze into what is pleasing to you,
kodwa kukuba senze oko kukholisa kakuhle kuwe. Sifuna ukuba sekuvelisweni nguwe kuze Nkosi Yesu.
Beloved Lord,
because
the message have been misled, have been deceived, and continue to be deceived. Beloved Lord, we lay before you this book that is yet to be printed, and we ask that your blessing rest upon it, and on all who will read it. Give a new beginning.
Bafumane
give a catastrophe in the so-called Christian vest.
Give a conscience.
Give a breakthrough. Give repentance. Give praise.
Kakhulu uzise inguquko.
Lord, God Almighty. The hour to let you speak is here. May all voices be silent. Speak thou majestically and speak the
heart
and glorify thy name. May this book be a blessing, an answer, a profound guidance to us and to many others. Beloved Lord, all in all, we ask you, may your blessing rest upon it. And as the people read it, may your spirit come upon them, convict them, lead them to repentance, convince them, O Lord, faithful God, we commit ourselves and all your work to you.
May we
and all that is to be done be in your hands, and grant grace that this light
ukuze okukhanya kungashiyeki phansi kwesithebe, kodwa kubonakale kuwonke wonke abo balungiselayo nabo bavakalisa ilizwi lakho, bangathi bavakalise kuwonke wonke. Nkosi, ngicela ukwenze ngoba bani kwinyweba nasezukweni nasezukweni legama lakho. Amen.
This was also good news that I received last week, that all our shipments to Russia are going through without a problem.
Bonke abase Russia bahamba
ngenyanga. If I could not come to here,
kubani kwaza ngiyakulo nyaka.
Since my last visit, many things have changed.
Whether in
Methodist, Baptist,
nokuba ibingama Methodist, noba ibingama Baptist, okanye ibingabo ngamahlelo, yonke into indlala yokomoya ibikhona ngokuqinisekileyo, kumele yaneliseke indlala. Oko kungena entliziyweni yam, ndikhumbula amazwi eNkosi.
The harvest is ripe, but you are the laborer. Ask the Lord of the harvest to send laborers into his harvest.
Will you
do the same with me? That God may indeed have faithful brethren in all countries.
Bege abazalwane kumazwe onke, ngabo abazalwane abathethi into zabo, abazingqini bona, kodwa baza enkonzweni kaThixo benze oko kukholisa kakuhle emehlweni
kaThixo.
Oko yeyona nto efunekayo ngoku. Ndithanda ukuqala nje eli lizwi lokufunda
ngoKolosi
chapter 4.
Here we read verse 2. Colossians chapter 4, verse 2.
Colossians chapter 4, verse 2 to 6.
Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving.
Zingisani kuthandaza niphaphamile kukho inombulelo.
Kunye noko nisithandazela
ukuze uThixo asivulele umnyango welizwi ukuba siyithethe imfihlelo kaKristu endikhonkwe ngenxa yayo, ukuze ndiyibonakalise njengoko ndimelwe kukuthetha ngakho.
Let us pause a little on this
note. Paul
spoke in the plural, not the singular. He was not the only one who told of himself, I am commissioned, others are not. What God had given him
with
all the brothers, God had placed in the church, and who had different ministries to carry out,
but in one and the same spirit.
And because it is always the same Holy Spirit, there is agreement,
accord,
love,
peace,
and joy in the Holy Spirit. For everything that comes from the same source interlocks harmoniously, regardless of the commission,
ngaphandle komyalelo, ngaphandle
kolungiselelo
womnye nomnye. Paulus ubhala ethandaza ngokunjalo ngathi, hayi kuphela ngam kodwa
ngathi,
ndithanda ukugqithisa okunye apha kuthi thina silapha nakubo bonke abo bazakuva le ntshumayelo emva kwexesha.
Masimeni
sonke emthandazweni kube ngathi zami ngaphambili.
And sincerely
seeking
the face of God, not with a long list of our desires, but
simply saying,
Lord, my God, have mercy on us, and especially have mercy on your servant, who you have sent out to preach your word, that they may preach the same, and so lead the people into the biblical truth,
through revelation,
and guidance of the Holy Spirit. Pray also for us, that God may give us the opportunity to preach the word, not of interpretation, not of assumption,
but of the word. God,
heaven and earth will pass away, saith the Lord, but my words will never pass away.
And Peter mentions
or quotes the word from the prophet Isaiah, and writes, the grass withered and the flower faded, but the word of God abideth forever. I also mentioned this here not long ago, when I, in April
1966,
I started this activity in the kingdom of God, and I knew that some circular letter would have to be sent for information to those who were now to be looked after. I stood before my God in sincere prayer and said, Lord, I know many titles. The best, the most beautiful are all gone. Hear the last trumpet, dear herald of his coming, and midnight cries. There were so many quite tremendous titles. I found myself praying and saying, Lord, all these titles that I would choose, they are already out of print. They have been used already. But it spoke in my heart, destined to preach the word, write the word of God, abide forever. That was the first edition I ever wrote in connection with the activity in the kingdom of God. The word of God endureth forever. It stays that way beyond the end of time,
and as it is
for all eternity. I am grateful for this inspiration, whether the title is the last trumpet or their midnight cry. Important is that in our proclamation, the trumpet of the gospel is sounded, not just a heading. It is important that in our proclamation, the midnight cry is given not as a headline, not as a catchphrase, but as a proclamation of the divine message that has been revealed at evening time, when it became light, to be then proclaimed before the midnight hour strikes. Not the theme, not the catchword, but the thing itself, the content must be there. You know very well that if one were to ask our beloved brother of the German Democratic Republic, what about democracy in your country? Or if we were to ask our beloved brothers from Romania, how is it with democracy in your country? You can say as a catchword, German Democratic Republic.
Elikhulu
eJamani, iqela lenkqubo that would even border on democracy.
Konke
kungenkqubo ezosaziwayo
ebendikhe ndatsho xa ndaxhamla
kulo
mhlangano we-1000 omkhulu kuwo wonke amazwe amakhulu.
Hear what the Spirit has to say to the
ayikho enye ivangeli yiva into umoya ayitsho kuwo amabandla xholo emva komxholo apho naphaya.
And whoever then, like me,
nabanye njengam othe
wanethuba
thethe nabantu, akuzange kubekho nto emva kwa wonke la mazwi makhulu ngumoya nje ophephezelayo.
Qinisekileyo
ibingamazwi nje
alambathayo.
Ndiyambulela uThixo iNkosi
yethu
owathi wasinika inyhweba
not to present any catchwords.
Hayi kuba sazisa amagama nje amakhulu ukuba asizisele amehlo okanye azisele ukuba sibe ngosaziwayo ebantwini, kodwa ukuba siqiniseke malunga ngowona mxholo eyona nto enobuthixo egameni lenkosi. Kwaye ndinokutsho nje
kakuhle
ukuba bengekho kunintsi okusebomini bam basemhlabeni malunga novuyo olukhulu olunokuvela emva koku malunga nale
nyaniso
yoqiniseko
olufikelelekileyo.
Nditsho kuphela oko ndinokutsho phambi
kwethushumayele
oko ndinokushumayela ebukhoneni bakhe. Oko kum into enkulu kakhulu, into ezukileyo kakhulu ukuba ndibe nesisazelo esilungileyo ngako oko. Hayi uba ndichithe nje ixesha kodwa ndithi
ivelise
kwixesha nje elincinci ndithi nje ngendlela ethile ndibe nesazela esilungileyo
somyalelo
onqabileyo onobuthixo uthixo anikileyo ngaye umzalwa nobranham. Xa sikutsho
okongoku
asizukukhubekisa bakhona
bo
ngenyaniso abazothi
sineyesu
sinebhayibhile asidingi mntu wakho phaya, ayingomntu wethu lowa.
Isaya
ayingomntu wethu, uMoses ayingomntu wethu,
uPaulus
ayingomntu wethu,
uBranham
ayingomntu wethu.
Bonke
yayingamadoda athunywe vele kuThixo, amadoda anomiyalelo
kaThixo.
Ndiza kutsho uba ngokunjani kum xa ndandidibana nomzali uBranham ngelaa xesha, hayi eJamani
but 58 in Dallas, Texas.
Or 58 in Dallas, Texas.
But 58.
58.
Do you know what thought came to me?
Niyazi ba kwafika iphi ingcinga kum?
Namely the following.
Mandiyitsho.
If I had a bowl of water here now.
Ukuba ndanesitya samanzi apha.
I would like to wash your feet.
Bendinokuthanda ukuba ndihlambe iinyawo zakho.
So it overwhelmed me.
Oku kwandongamela
hayi
ukuba ndibeka imbeko emntwini kodwa ukubonisa nje into endandiyiva ngokuba kungcono ukuba sihlambe iinyawo zabakhonzi bakaThixo
kungoku
sihlambe nezandla zabo ngokukhethekileyo kokuThixo asinikileyo ukuba ube nenkonzo yedini
ethandekayo
uthando olue laba sityhilele kuthi kwaye asinakwenza ngoluphi na uhlobo ngomhlakagqedi kagideon. Bendicinga ngako ngokwenkosi nokukagideon, awunakukohlula oko uthixo, awunabohlula abathunywe nguthixo nothixo ubathuma abayiyalele nomyalelo onobuthixo uba babuzise kuthi ngabo uza kuvakalisa. Kwaye singafunda
in the Lord, your God.
Umizekeliso.
And it shall be well with you.
Thembelani enkosini.
His prophets.
Wabaprofethi bakhe.
So shall he prosper.
Uya kubaphumelelisa.
I recently
read in
the edition of the More Light Publishing House.
Payana.
The brief reference of our former regional bishop, Dr. Dibelius, after he had read the book, William Branham, a man sent by God, and I was visibly moved by what this man put on Rainbow Day, and I do not want to keep this from you either. What has changed in the whole Protestant world in the course of 20 years is unbelievable. Most people do not see it. They do not perceive it. Has entered universities and theological colleges, has been carried into the pulpit, and has been spread from the front. I will never forget when Pastor Schulz stood before the congregation in Hamburg and said, ladies and gentlemen, I would like to make it known to you that I do not believe in what is written in the Bible, nor in a personal God. It was in the presence. I was shocked, and so were many others. I would be happy if all those who cannot believe would leave the pulpit.
Let them leave the pulpit to us, so that we can
preach the word of God to people and tell them what is important. Colossians 4:3, praying also for us
kunye noko nisithandazela ukuze uThixo asivulele umnyango welizwi. Ingaba ningandenzela oku nabo bonke abazalwane
abo
bathembeka ekushumayeleni ilizwi
ukuze
sikuzise ngenyaniso phezu kwempembelelo yomoya wakhe, ukuze sithi sithethe imfihlelo yobabalo oko nam ndikhonxeke kukho.
And here he expresses my heart's desire entirely
with the words,
and I, there he becomes personal, referring to himself, that I may make it manifest as I ought to speak in you, that he was used as a mouthpiece by God, that all others who were also appointed by God,
but
was entrusted and revealed to him, would then be further proclaimed and trumpeted to all the world. The same thing happened in our generation. God entrusted a man with his word and his
secret.
For what purpose? That we glorify him, that we speak of him, that we might pass on in a worthy manner the word entrusted and revealed to him by the same inspiration of the Holy Spirit. When was it? Sometime in the last 48 hours. Someone says to me, Brother
Frank,
when I came from a denomination and attended a meeting in Krefeld for the first time in 1983, something special happened with me. And this person said, I was already baptized in the Spirit, but then the Spirit of God came upon me, and suddenly I realized what it was all about now. Then this person kindly used the phrase,
"Then
the Spirit who revealed the word came upon me, and it was also revealed to me under the sermon. And since then, all the riddles have been solved, have been answered. I believe
in a bit of song.
I came
ndize phantsi kwempembelelo yobuso, funda ibhayibhile, ndiphethe ibhayibhile phantsi kwingalo yam. Abantu ababeqala ukushumayela babecinga uba bazontile,
kodwangoko
ndandingazi nto, kodwa yayinye into endiyaziyo.
Kuba
indoda emaphambili phaa yindoda ethunyuzelwe kuThixo. Zange ndidinge xesha loba ndicinge, kwehla phezu kwam nje ngesaquphe. Njengoba nditshilo ngaphambili, asikho lapha ukuba sizozukisa umntu, kodwa silapha sizobulela
uThixo
ukuba uvumele ilizwi lakhe elingcwele ukuze lize emehlweni abantu lithethe nathi.
And I make it known,
kwaye ndenza kwazeke
njengomsebenzi
wam,
a holy divine duty, sacred must,
umsebenzi wam onobuThixo. Paulus uthi ya ukuba ndishumayele ivangeli,
we have no other choice,
asinayo enye indlela,
a divine must.
Kumele nje
and I make it known as my duty requires,
ukuze ndiyibonakalise njengoko ndimelwe kukuthetha
ngako.
Hambani ngokobulumko ngokwabo bangaphandle, nilonga ixesha eli. Ukuthetha kwenu makuhlale kumnandi, kuvakaliswe ngetyuwa, ukuze nazi ukuba nimelwe kukuthi na ukuphendula bonke ngabanye.
Dear brothers and sisters, in view of the fact
that
we certainly then have the opportunity
to
pass on the book to others, nevertheless, the thought came to me
that
the Lord could give us all
the
real wisdom in conversation with other people. Not too much, not too little,
hayi okuncinci,
but to say,
kodwa sitsho
what we have to say,
oko kumele sikutsho
in the right tone,
ngemvakalo elungileyo, ngendlela elungileyo, hayi ukuba sitsibele kwezona zinkulu izinto ezikuzona zinzima, kodwa masithathe izinto kancinci.
I wish
ndinqwenela uba inkosi uThixo
would still make us light bearers,
ingaqhubeka ukuba isenze sibe ngabaphathi bezikhanyiso,
abantu
abangazuthetha nje yonke into ngendlela abafuna ngayo. Anama nako kungcono uba ndibhale, ukuze sithi sifumane isaziso nje esifutshane,
yazi
endikwenzileyo mhlawumbi akungeni nongena
apho.
Kwenzekile kum ukuba ndiye ndadibana nenye inene nje, ndathi
kuye,
oku akuthethi nto
kuwe,
ungakujula emgqomeni emva
koko
ukuba oku akuthethi nto kuwe. Kwamothusa ndixelela yinto le ubufuna ukuyitsho kanye bilelo nanqaku elo ngesilobo.
Ndathi kuye,
ukuba uThixo kumele athi kuwe akananto yokuyithetha kuwe, ukuba ayityhileki kuwe, emva koko ukuthetha kwam kuyalambatha, akho nto
ndinoyenza.
Bengekho sidingo soba sixoxe ngesenqwelomoya engamelanga sixoxe. Emva uba ndimnike incwadi wathi ndiyakuthembisa ndiza kuyifunda
namhlanje.
Masingasebenzi ebantwini neengxoxo ezininzi sizoba umtshanekiso ukuze bajonge kuthi,
kodwa
masivumele abantu
and then we go on.
Asibuze,
I want to read from 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy
chapter 2.
Here it may only be verse 24.
2
Timothy 2 Timothy
4.
I want to relate this verse to all of us.
Ndifuna ukuyibhekisela kuthi sonke lo
mqondo. The servant of the Lord must not strive.
Ke umkhonzi wenkosi akamele kulwa. Umele ukuba nokuthantamisa kubantu bonke enokufundisa. Enyamezela ububi. Ebaqeqesha ngobulali abo baphikayo. Ukuba akangethi na kanti uThixo abaphe inguquko esa ekuyazini inyaniso. Babuye baqabuke.
And that they may recover themselves out of the snare of the devil who are taken captive by him at his will. This word is addressed to people who once knew the truth and then let themselves to be led this way.
Here too,
we should not judge before the time. But believe, as long as it is the time of grace, that the Lord can still help. In general, we know that our testimony is specifically addressed to non-believers, even to unbelievers. But we are people to be led from the truth and take a different path. It is our task to
inspire them
with gentleness, in kindness, and not to insult or condemn them.
There
should be scolded a person who has been blinded and can no longer see. That would not be right. May God always grant us discernment in this, so that we know where and what is appropriate and what should be said. I would like to read briefly from three other scriptures. Ephesians chapter 3, a very well-known word to all of us. Every time a comfort to me, a joy, a strength. Ephesians chapter 3, verse 4 and 5. Whereby, when he read, he may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, and is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Previously, not made known, now revealed. Previously hidden, now unveiled. Previously not known, now in knowledge, and not only knowledge, but in experience. It was not just an announcement. It was execution of the divine will. God did not only say that the Gentiles would share in the blessings of Israel when he said, all ye Gentiles, rejoice with his people, all of you. And those who have not heard from me will hear, and the salvation of God shall reach to the ends of the earth. God has not only promised, God has fulfilled and executed his will. He has done what he promised. Here we see that the apostles have highlighted in a wonderful way what God has done, hidden in previous ages, but now revealed to his apostles and prophets. From the prophet Jeremiah, I would like to read from chapter 33, most certainly well known to all of us. Jeremiah 33, verse 2 and 3. Thus saith the Lord, the maker thereof,
the Lord,
that formed it to establish it, the Lord
ugama lakhe linguYehova ukuthi ndinqule, ndikuphendule, ndikuxelele izinto ezinkulu ezinqabileyo ongazaziyo.
We have all experienced that too.
Sonke sithe saba namava oko.
Uthe wathila
izinto ezinkulu ezimangalisayo ngexesha lethu.
Almost unbelievable as
phantse abangakholwayo njengoba kubhaliwe apha.
Almost inconceivable
phantse
and yet accessible by faith.
Bathe bamkela kakuhle ngokholo. Kuhle kunjani uba singakholwa njengoba sitshoyo isibhalo. Kuphela ngoko xa sinothi sikholwe njengoba isatshoyo isibhalo, koko kuthiwo esibhalweni yanga kungathilwa kuthi ngawo moya ongcwele abo bangakholwayo oko kubhaliweyo.
Will never have it revealed to them.
Abanako kuthiliweyo kubo.
God gives the promise.
Ala uThixo unika isithembiso.
Our faith
emva kokukholwa lethu.
Anchored in that promise.
Ubambelela kweso sithembiso.
And then faith
emva kokukholwa.
A revelation.
Luba sisithilele.
And the revelation becomes an explosion.
Siba iba inkusumbo nje hayi eyokutshabalalisa kodwa kuphela eyokutsala
awu
eyokutsala umkhushane ukuze ave babone oko akutyhilileyo. Kuhle kunjani okubhaliweyo apha utsho uYehova, niyazi nani alonke ixesha emgceni wokuthandaza niye nakubona niyakungqinela ngokubona ividiyo epapashiweyo ifilimu umzana uBranham enokuthi itsho
inkosi
isithunywa senkosi sasime ngasekunene kwakhe
samgcwalisa
samkhanyisela samxelela njengokucacileyo uba umntu xa sizokuthandazela ayikho into etyhiliweyo kuwe
then only pray
ngaphandle
and it will be done
kuba uthandazile kuza kwenzeka ngokokholo lwalomu.
But if someone comes
kodwa kuba omnye umuntu
uza something is shown to you in a vision
into iboniswe kuwe emboneni
thus saith the Lord
utsho inkosi
for what has been shown to you
okuthe kwaboniswa kuwe emboneni
has already been decided by God
sele
and is effect
kusele kukhethwe nguThixo kuyinyaniso. Umprofeti akathethanga uthethe egameni lenkosi hayi okusuka entliziyweni yakhe kodwa ngesithileyo. Ngoko xa sifunda esibhalweni utsho itsho inkosi ngoku kugqityiwe kumele kuye emithanjeni yethu emathambeni ethu nasemalungini ethu
inkosi
utsho uYehova umenzi woku uYehova umyili woku uYehova ligama lakhe injongo ibiyinto ukuba azimase amise ukholo lwethu naku kungafihlisi kwethu esinako lelizwi elizukileyo kumaHebhere kuba uThixo ngezinto nje ezimbini ezingenakutshintsha kwakungenakwenzeka kuThixo ukuba axoke kodwa xa inike
sithembiso
kulo lonke ixesha kungena ko emathambeni am nasemithanjeni yam nasemongweni am kumaHebhere chapter 6 yange lizwi lingasivuselela lisomeleze lisimisele lisinika impiko ezintsha lisinike ukukhuthazeka okutsha namandla amatsha.
KumaHebhere
chapter 6
verse 15 to 17
uverse 15 uya ku-17
so after he had patiently endured he obtained the promise
waza ngokunjalo enokunyamezelwa umanisa idini kuba abantu okunene bafunga loo mkhulu kubo. Sithi kubo isifungo siphelise yonke impikiswano sise engqinisekweni.
Willing more abundantly to show
unto ngoko uThixo enga angathi ngokukhona ugqithisileyo akubonakalise kwindlalifa zodinga ukungaguquleki kwecebo lakhe wasuka walamla ngesifungo ukuze kuthi ngezinto ezimbini ezingenakuguquleka angenako ukuxoka ngazo uThixo sithi thina basindileyo sibamba ithemba elibekwe phambi kwethu sibe novuselelo olunamandla.
When we read here,
asifunda apha
that it is unchangeable,
ukuba akunakutshintsha,
irrevocable,
akunakushukunyiswa,
that God's decisions
ukuba
izigqibo
zikaThixo zizigqibo zanaphakade, ukuthi ngoba samkele ubomi obungunaphakade ukuba sibekho ebukumkanini banaphakade
bukaThixo.
UThixo umise njengesifungo ukuba asazise
what I have decided and carried out is unchangeable.
It can
come what may come.
There
may happen what may happen.
My
and your wrong decisions
will never cancel
the right decision of God. It stays away what God has confirmed by an oath.
NgoThixo owathi waziqinisekisa ngesifungo siyakholwa ukuba
siyekile
saba zindlalifa
ngokwelizwi
nje elinye Isaiah 48 ngubani owaziyo zingaphezu kwawo ndixelele.
Is God's word precious to you?
Ngabilizwe kaThixo
rejoice in it.
Ngabe uyalivuyela?
Praise be to the name of the Lord.
Ayibonge igama leNkosi.
Please take it completely.
Ngicela nikuthathe ngokuphelele enhlizweni yenu.
Because God wants to be praised.
UThixo ufuna udunyiswa.
By what he does on us.
Ngenxa yoko athi asenzele kona.
Isaiah 48.
Isaiah 48.
Verse 6 to 9.
We are 9.
Thou hast heard, see all this, and will not ye declare it?
Uthi ke kwinto elula ukuba,
I have showed thee new things from this time, even hidden
uvile,
things,
and thou didst not know them. Wena ke akunakuzicela na ndiyakuvisa izinto ezintsha ezifihlakileyo ubungazazi. Zidalwa ngoku azidalwanga kwamini ingekabikho le mini ubungaziva
yeze
uthi yabona bendizazi ubungaziva
no
hayi
thou heardest not
ubungaziva
thou knewest not
ubungazazi
nor was thine ear open
ibingavulekile indlebe yakho kwanini kuba bendisazi kuba unginiza unginizile ukubizwa kwakho kuthiwa ungumkrikri kwasesizalweni ngenxa yegama lam ndizeka kathi umsindo umsindo nangenxa yendumiso yam ndiyawubamba ngakuyo ukuze
ndingasiyabulela
kusesifumene malunga nalomxholo
uthixo
ngecebo losindiso lakhe ulenza uba lazeke
uyalenza
uba lidlule enze kwaye siyazi zonke izithembiso ngelizwi lobuprofethi esizikholwayo ukuze lo ozizalisekisayo singathi sibe nava ngazo ngoba akekho
umsendikuzile
ndiyakwazi bendikwazi nabantu odibana nabantu abasicelayo. Oh
bethu. We don't need this man.
Asidingi
le ndoda.
Nalenda
isizwe.
Sele sikwazi oko.
It is not worth talking to such a person for long.
Ukuthetha nomuntu onjalo ixesha elide.
Unless God touches his heart.
Ukuthi uchumise inhliziyo yakhe.
That is arrogance.
Oko.
That is conceit. That is deception.
Lulahlekisa.
We did not know. And if they don't accept it now,
ukuba bayamkele
namhlanje,
andisayazi nanamhlanje.
God reveals His word, His counsel to His servants, the prophets. He speaks to them, He puts it before His people, and to him who believes it, it is revealed. But no one can say, I have heard all this before,
ben
and I have known all this before.
Ben
we have known nothing. We have heard nothing. But yes, we have heard a lot. But what have we heard? We have known a lot. But what have we known? Here, concerning the mysteries of God, the things kept secret, that's what it's all about. Not just a general proclamation, but revelation of that which is closed, that which is sealed, that which is kept secret. I have to say, I didn't know. I didn't hear it. At least not before. I'm grateful to God that I may now be among those who have heard it, and grateful that I may know it today. And may the Lord grant us all the grace to truly grant us to appreciate and bear in a worthy manner the precious thing entrusted to us.
Sifumane imali
eyenza
eyondlekileyo izinto nezilungileyo athe wasithemba uThixo ngaso kwaye yanga singayintsikelelo nakubanye kusukela ngoku makwazeke ubungakwazi ngaphambili kodwa ngoku kuyenzeka kwaye ngokuba kuyenzeka kuphakathi nethuba loba kuzaliseka ngoko izinto zigcinwa ziyimfihlelo phambi kokuba zizalisele kuze sazi ukuba nguThixo oneendlela zakhe nabantu bakhe oku oku kukabini qala wazisa oko kuzawukwenzeka okwesibini ukubeka phezulu kwesibane
which has been
kwesihlalo sesibane oku kuza kwenza
so that we may always have the opportunity
sihlale sinethuba
to test it by the word of God and to
likaThixo sibe nokuqiniseka ukuba kuba njani
na
sibe nokuthi ngovuyo sonke
that was preached to us
konke okwakushunyelwayo kuthi kwavela elizwini likaThixo kwasibuyisela elizwini likaThixo
ngoko yathiliwe kuthi
intando yakhe necebo likaThixo losindiso amehlo ethu athe aboniswa kakuhle iindlebe zethu zivuliwe intliziyo zethu zivuliwe sazi ngoba bani singabona sive
amen,
amen.